Yeah, my check 1 2 Jungle Boys Cypher once again.
Japo hizi niko table cause bado nina mali na mafunzo, walodhani nitaachia na mashetani wenye gumzo. Brother unapaswa jua kila fani ina nguzo, so napamba tu mombea ya rivani na viuso. Lipo mimi hapa sipo lipo wewe rapper, licho nacho pia sicho licho nacho wewe bidada. Sijisi kila rada ilu zipate jado kiwa denti muni yeah, tuwa kuna zinishi kama ada. Sina utajili wa mali ila flow za kutosha, takiwa stars wezi kusahau liko toka. Shida zimenilea mpaka leo nimekua, weni nani mbae unajifanya unanijua. Labda Mungu na mama yangu mzazi, mbae nikimuuza na weza kunipa radhi. Au wanangu ambao tunachili wote maskani, tukipiga freestyle mtachige na majani.
Jimmy Rock wafasi, minafanya mitigasi, nipo hapa rapasili, niko basi, midundo na ichapa, you can see. Kambali wezi kunelewa fake MC, mina rap kila luga biti ngumu nipe ringo. Wezi nitu sije zuga ukijisi kwangu bingo. Siwezi fake kayuda tema panchi kila chimbo, jifunze kupata muda utadumu kazi dingo. Kaidi panda mori panye nuka kwenye kiti, ukulodi nipo loli picha mbali mnafiki. Feki boom hauna sum za kutema, kiwa kika lapa doom fanikisha mpaka noma. Marehem kafufuka kwenye game ni duka lapa boom, nalipuka punch kali kwenye beat na wamada kila bass. Nite sadari mistari natembeza na wakari yu ya kizazi chambi risk.
Kona zote mina duru si hofu wananita monster, chapa mpaka kijiji ndo mana wananita master. Mafia kila la mama wananita rasta, najua bilo hako leo singe kwa kacha madua. Na niulize timbono metuacha zero, najibu mini super sa choka kugawa miro. Mabrada wana lalama masisto na gawa nyoro, panda za vichochoro,
Tom Zali vichu
malicha na huku ni katerero.
Yo, mika matukio sote gasikio wabalike, nilivo mbio sitamani hata wanishike. Na lanu lakishili paka mitaa ya kwao, Tom lapa mchafu aka zaidi yao. Sipo kinyonge bado naonyesha uwezo, wapo loitaji nsisonge labda nimbe mapambizo. Najiona bali wuna niona kwa kitaa, so safari to stay wata kwa 16 bars.
Nite doi boy T1 it is hai kwa mateli vina kwa jema chiz. Doi sendi jela kwa mani ni balozi, dele mina sala sferi duwa za wakuzi. Ni masinichwa na data na hizi panchi, sina nguvu za winchi JL sikai benchi. Uwezo wa ajabu hip hop ne sabu, jumlisho ni peja wabza Allah hizi sawabu.
Wawakilisha domkati kwa mtami mazengo, hari rapo fake waki mewaficha kama gego. Penta skendo anabana mepita kwenye pengo, midundo ipo uchi na ifanya kama kendo. Madem cha akari wananichosha waruki, mapensi kwa asari kazi wanavua chupi. Mawasama amenchiki umetulia, madem tulio achana ipo siku watajutia.
Yeah, Bigidi Baba, this is Rock Shit. Jungle Boys in the house, Rap Asili, Mike MC, Bundi Doi Boy, Tom Zaddy, Masia, use the sound industry. This is Rock Cypher, man. I know how much you miss the such vibe like this.